Al-Hassan ak Abdullah Ziza ak Mohamed ak Mahmoud nabe wele ko Al-Hassan jalakilendo ne ninjugu ya wali yaw nyanga tabla li musula mokaw kanyi ka musula mokaw bla ka fu nyokonya jonya konnana jago ya furu ani dankarli jugu tungutu dugula da la fema wukan ube munu wele nazarakana ko la perle du désert. Janvye kalot li tani segi natan nuna dunya kele atomba kakiri soba kakiri sode folo kaka ka danatike like akaka nyangilu walima akalabla luka sepeyi kala selu la kiri ni laseli kene benana dayele mwou ye. Abe sigi tligan nege nye tani saba wati la CPI dagayoro soba konana la hey Hollande. Akiri be teme direktman CPI ka kunafoni sera ufe. Ni mali jamana din kamalini ne ashibe sambi nani aniworo la. Ka kiri kene tun sigira samba fla ani mwan wati la. Akiri kene kan shere mpiduru ani fla de tun wele lendu. Dela kiri ke la ufe. Mwani fla wele bla luluma kiri la ininke la ufe na befwa ama danzarakana ku defense. Kiri ni laini kebagaw ne ujate be ma bafla ni keme ani bikonontoni worola fene ye wele blashire flama kiriso ni gafola ukamara watila samba fla ani tani fla katasifo samba fla ni tani sabama bamanchi dansoko kelaw ye dankarlike tumutu dula dugumine asigili ko folendo tariku kono kuma ufe kakera 5e katasifo 12e siècle watima ne asigira burdame ufe ne waliju keme sabani bisabani saba to dalendo adugukan kakeni waliju bachama dalembe aduguk lai al asan bena dansoko kela flana nye minka kiri vena ke CPI fe kada uka dankarluka waljubanu nun kaburuka tumutu duguko nana. Yora munu lasa gune tundo kafara dunia donko aniseko minan lako done unka dunia kile atomba ka seko anaka donko dunia konana lasa guli bulufara ne abe wile nazarakana ko UNESCO fe. Alhamad Faki Almadi nyangira samba fla anetani woro la ka bla sankono ton kasula dunia kiri subani fe. Dobora anyangilu la ne samfla nyokonaye samba fla animu kani kili watila kiri kwa segin sinfe.